Umbono weBhayibheli. Ukubonga. Kuye kwatholakala ukuthi ukubonisa ukubonga kunezinzuzo eziningi, ezingokomzimba, ezingokwengqondo, nezingokomzwelo. Kangangokuthi kumele kube ingxenye yokuphila kwansuku zonke kuwo wonke umuntu. Ukubonga kuyizuzisa kanjani impilo yakho? Okushiwo yisayensi yezokwelapha. Ngokwesihloko esikwi-Harvard Mental Health Letter, ngaso sonke isikhathi ukubonga kuhlotshaniswa kakhulu nenjabulo eyengeziwe. Ukubonga kusiza abantu bazizwe kahle ngokwengeziwe, babe nezinto eziningi abazijabulelayo, babe nempilo engcono, bakwazi ukubhekana nezinkinga, futhi babe nobudlelwane obuqinile nabanye. Okushiwo iBhayibheli. IBhayibheli lisikhuthaza ukuba sihlakulele umoya wokubonga. Umpostoli uPawulu owabeka isibonelo esihle wabhala, "Ziboniseni ningababongayo." Ngokwesibonelo, wambonga ngokungaphezu uNkulunkulu ngokusabela okuhle kwabanye esigijimini ayizidlulisela kubo. Kolose 3:15. Eyokuqala kwabaseThesalonika 2:13. Injabulo ehlala isikhathi eside siyithola ngokuba nesimo sengqondo esinokwazisa, hayi ngokumane sisho ngomlomo ngesikhathi esithile ukuthi siyabonga. Lokho kuyasivikele ekubeni nemizwa enjengomona, inzondo, noma ukuzizwa sengathi sikweletwa okuthile, okungase kwenze abantu basigweme, futhi kusincishe injabulo ekuphileni. Umdali wethu uQobo usibekela isibonelo esihle ekuboniseni ukwazisa, ngisho nakubantu nje. IHamebheru 6:10 ithi, "UNkulunkulu akayena ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonisa kulo igama lakhe." Yebo, umdali wethu ukubheka njengokungalungile noma ongenabulungisa ungabongi. Eyokuqala kwabaseThesalonika 5:16-18 ithi, "Jabulani ngaso sonke isikhathi, nibonge ngakho konke." Ukubonga kuthuthukisa kanjani ubudlelwane bethu nabanye? Okuvame ukwenzeka. Lapho sizwakalisa ukubonga okuqotho, mhlawumbe ngenxa yesipho, amazwi anomusa, noma usizo olungokoqobo, senza umuphi azizwe ebalulekile futhi aziswa. Ngisho nabantu abangazani basabela ngemfudumalo kubantu abababonga ngobuqotho ngesenzo sabo somusa, njengalapho bebavulele umnyango. Okushiwo iBhayibheli. UJesu Kristu wathi, "Kwenzeni umkhubu kupha, khona ke abantu bayonipha, bayothela emathangeni enisilinganiso esihle, esigqishiwe, esigqishisisiwe, nesichichimayo." Luka 6:38. Cabanga ngalokho kwenzeka kuRose, intombazane yaseVanuatu, isiqhingi esiseningizimu Pacific. URose wayeya emhlanganweni yobuKristu yofakazi bakaJehova, kodwa ezuza okuncane kakhulu kuyo, ngoba kwakungekho muntu kulelo bandla owayazi ulimi lwezandla, kuhlanganise naye. Lapho ebandleni kuvakasha indoda nomkayo ababekwazi ukutolika ulimi lwezandla, bayiqaphela le nkinga, base beqala ikilasi lolimi lwezandla. URose wakwazisa ngokujulile lokhu. Wathi, "Ngiyajabula ukuba nabangani abangaka abangithandayo. Ukubona ukwazisa anakho nendlela asehlanganyela ngayo emhlanganweni yebandla kumvuzo omkhulu kule ndoda nomkayo abamsiza." URose uyazisa ngokujulile nemizamo abanye abayenza ekufundeni ulimi lwezandla ukuze bakwazi ukukhuluma naye. IHubo 50:23 lithi, "Okhazimulisa uNkulunkulu ilowo onikela ukubonga njengomhlatshelo wakhe." Ungawuhlakulela kanjani umoya wokubonga? Okushiwo iBhayibheli. Imizwa yethu ihlobene kakhulu nemicabango yethu. Umlobi weBhayibheli uDavide wathandaza uNkulunkulu, "Ngizindle ngawo wonke umsebenzi wakho, ngokusithandela ngizigcine ngiwukhathalele umsebenzi wezandla zakho." IHubo 143:5. Yebo, uDavide wayengeyena umuntu ophazamiseka kalula noma okha phezulu. Umoya wakhe wokubonga wawungenxa yokuzindla njalo ngezindlela zikaNkulunkulu, okumkhuba awuhlakulela konke ukuphila kwakhe. IBhayibheli lisinikeza lesiseluleko esihle, noma iziphi izinto eziqiniso esithandekayo okukhulunywa kahle ngazo ezinhle nezikufanelekelayo ukudunyiswa. Qhubekani nicabanga ngalezi zinto. Philip 4:8. Amazwi athi qhubekani nicabanga aphinde abonise isidingo sokuba abazindlayo ukuze sibe nomoya wokubonga. Ihubo 49:3 lithi ukuzindla kwenhliziyo yami kuzoba izinto zokuqonda. Sesiphelile isihloko.